ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
nuhun jire to ɓoggui jandega fandu haala Mawdou Sama Seku jam ñalli sakiraɓe heeɗiɓe. Leydi Mali ndi yalti ley guɓal G5 Sahel keña wondi ko lamkoɓe mbiyanno humpitir ɗum hoñotoɓe holti wiide hello foof ɗum watta e mbiyanna ley haaɓo terusiyagal banggal rafi ndenago larmi Mali holiti mbiyan masibini to Russie en sappo e ɗiɗɗon to Toubacoro Silla ley cercle Banamba e on wattu goto o mbiyan civil en hewɓe heddiki e ley hibgoji to Russie en ley wuddu e Sahel leydi ndi ley haaɓo kabaru manaji ɗe mbiyan maayo Niger ngo projet karama e fedde haaɓode ngo mbiyan haybode ngo maayo tomodiri juuɗe yallah hinnade ɗum e cakkita yontere nde ɓe darnoy koyɗe to nokku jallabku runde sere maayo ngo ɗigoni semme kawruji amen hannde kikiɗe altinere sappo e 6 mars 2022. Bisimilla sakiraɓe. Ndenno leydi Mali ndi mbiyan hankka sen wala feyi ley guɓal G5 Sahel lamkoɓe transonɓe humpiti ɗum keñen wiide nden ndi mbiyan ndi yaltan gottan feyi gollude ley gollirɗe ngal ɗo guɓal leful leyɗe ɗe e wi gouvernement o yo saabi leyɗe yogaje salki leydi Mali ndi arɗo fedde nde Moussa Mali sisugo wonkoɓe ene keɗen façon Oumar Waygalo.
Leydi Mali ndi hollitiwide jaɓana e wattu joni o ko haala e golleji no G5 Sahel ɗi gori le majjum ɓe mbi ko laamiɓe G5 Sahel ɓe kaali ko ɗum nangata hoore sabi de ɓen kaalino hono kabaru ɗati politique no worno le leydi Mali ndi. Le ndeɗo tongande leydi Mali ndi waɗi hollitir sa ƴeewi tongande ko woni le lefol G5 Sahel wala fuu ko haɗata leydi laamade ɗum ɓe kollitidu nin se maɓɓe wattu joni o ko yimɓe woɓɓe kasen gonde yowwude juuɗe muɗen no gole G5 Sahel ɗin gori. Wattu joni o wala fuu ko G5 Sahel ka haali hono anniyam mo leydi Mali ndi ɓami. Miccitene wiide ngal ɗo guɓal darnanoma le 16 lewru février tan 2014 leyɗele joyi goni ley hen Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Tchad, kañi e Mali. Baasi maɓɓe mawɗo dan jooɗi le leydi Mauritanie ndi ka wattu joni leydi Niger laami golleji ɗi.
Ya holtam wiide leydi Mali so yalti guɓal G5 Sahel mbiyan tiɗal fof ɗum watta ley haaɓo terusiyagal leydi ndi ɗum woni ko holti mbiyan dunke kabaru ndenago yogaɓe holti wiide ɗum ngal ɗo guɓal ko joƴina ko nafal fe ley haaɓo mbiyan terusiyagal Sahel ngel ndenno ɓe holti wiide ɗum ɗo ndeɗo fedde kay wala noon feyi mbiyan nafaf mbiyan wala noon feyi kabaru yargol yesso e ley korata ko professeur Adama Diabaté yo dunke kabaru ndenago wonko hanni Moussa Mali Sisko keɗo fo sango Alsisi.
Il a fait de G5 Sahel ne juina wadde fa ñalamo gon hande o yo fa haɓa terrorisme o juin na wara duuɓi jetti jon fay goto wawa seedade wiide yimɓele cattuɓeɓe waɗay bonandaji le leydi jooɗiɓe ɗo na du jooɗiɓe caggal leydi le duuɓi jetti e madaraji fait de G5 Sahel le waɗi bangal haɓude terrorisme o ka laataki maire wawa wiyede ila o juina fa wadde ñalamo hande o du golle makko ka maire tan ga so neɗo fedde leyde Afrique o gollananno min ka miɗe miili dañen ko waytino ndenago leydi ndi wawa haɓɓade neɗɗo goto somin jiɓɓe hewtude dimako amin min garbintako ɗum min tetan ɗum leyɗe hono Burkina Faso e Niger kañum en kaali wi France tan woni
sagaɓe o tottako laymi ɗo kabaru men banggam bem amen Facebook kaydo Twitter mbiyan rafi nde nagu na yuri san ley leydi ndi hipgoji kewɗi gaɗama mbiyan cakkite yontere nde le sahal ley e wuddu leydi ndi e wi mbiyan kabaru heɓaɗi ko famɗi foof mbiyan civil en sappo jeɗɗon masibinama mbiyan marama to nokku Andira Boukan e Bara ndo laamu mbiyan ley région ngaji Minaka e Gao e on wattu goto mbiyan laamu Mali holti wiide masibini mbiyan terusi en sappo e ɗiɗon to Toubacoro Silla ley cercle Banamba Imirana Kilou Maygamo keɓen keɗa fesango Oumar Waygalo.
Kanko secrétaire général fedde gaccande o holliti wiide guɓe ɗe noddirte terroriste en ɗe kañi en nanni le nokku noddirteɗo adhére namel iɗum le commune Bara le laamu ansongo ɓe mbaɗi tono ko yaata civil en sappo no hollitiri wiide nokku noddirteɗo adhére namar iɗum le commune Bara ɓe kollitiri civil en taton mbarama toon alan ƴaɓɓiɗo o noon seedi wonɓe toon ɓe kollitiri wiide ɓe mbi wattu joni yimɓele wonɓe le nokku o fanni gonde yoppude guel ɗo guellel fande le région Gao ɓe mbi yimɓele sappo mbara le nokku goto debbo goto du an hakkude mabɓe wakkande guɓe ɗeɓe noddirte terroriste en ɗe gaɗi bonandaji le nokku noddirteɗo insawas irum le commune nokku noddirteɗo ansawaji noon kanko noddirteɗo suudi ag gonɗo le fedde plateforme nde o hollitiri wiide caggal muɗum le ɓaleere leydi ndi arme o wiiɓe noddirte terroriste en ɓe wari sappo ɗiɗon ɓe nangui jeɗɗom moto gay sappo e ɗiɗi naati e juuɗe kañi bidoji muɗum essence ji ɗiɗo immadaraji ɓe gaɗi ɗum le nokku noddirte Toubacoro Silla semene kanye uleni idum le lamu banamba imadraidi ben gadi dum bamde sappo yotter sappo ene lewru me hitane 2022 non communique o hollitiri wiide
bangal kuteji ben wande nagule lindi fa ben fa hande egube ana heddi warde le baleri im leedi mali denno yo hondutu tantam bugu fe ngur ngol ngoddo le commune baginda circle kati denno do yimbe le hobbe egube ewbe wuddu lidindi warde ndo keddana ko drama magi habani do fa sam umar wagol
dungu badiki min gala commune dadda min gala commune ciuddo non jongiti be gombe nokku no dirte tinti bugu kollitir wiide watto jono be be jogiti allaaji mawdi kasen kona iri bangal cellal kanye nyamdu fa yotto no suka mabbe kani jangirde dum laati sababu so ngad no dang fewde yimbe el faabo tobbe
kam wari suudu fuwal faami hay ndiyam dum min gala mi de jidi nyamdu do faasan mi de jidi commune dadda mi de jidi commune ciuddo na halfini ma no baawir don fu faami suudu baba jodin do fo tampundu me jidon do na atay wala biddo na tawi wala gorko na tawi wala bi inna fudo do won do jodi ko jiida do fu fe do sanga alle do sanga suudu baba na alfini on hande jangu fu
tawedi wiide be kali be kasindini e de do kudde fur humini be kabar himme e yurumene be kolliti wiide lamu kobban gonde wadde bawde muuden kedde mo kanko nodirta Hamadou Diko yo goto e inde andite gombe nokku no dirte tintem bugu
la majorité
hebo mabbe lam muti uri himbe do ma social wali do wadi ko haade wadade fu be mbayrata do dum ne jetta sene dun no yibbe tintem bugube bisimi be mine e gube ti alaji jam be tawre fu den hulti on tan ko babato be jigita min ko do weli min sanne sona dum kay ko heewi na heddi ingenieur hore
do zantigila do dun non dum wori ko wadda tintem bugu sanne ñingitibe wonbe tombe kulliti na kaaja faaba muya lamu kobbe ciagal mudun be biibe jeli no be kani walli reede fa birfito e nokkule mabbe
an hani hay ben ben kabaru ben hawalo dum woni ko holliti kanko en jen asawara jabbilende kanko ardido projet karama yu wattu men ko dorno ko de runde jallagu ben bangi sere nijango e wi mari garnier kanko fanda odo projet o woni itude kala manaji gondo le mayo julbango dendo galdo dental ben fedde humani da haybul mayo nijango yetti sanne odo anio horo jo feddende wi holti wiide men manaji di ben na ba bunde no waaw samde bunandaji muudi ben le mayo go kanko alisisi wonno tun kedana ko benen du fa tan ko wermako
do pinas mo manaji balaji sudino do mudum do mayo juliba o sukabe mo walde karama janginta wondino haltude dene nokkuto gonde lewi lamido odo projet mayo juliba go manaji ana utile mudum mari garnier woni lamido projet karama o ndian woni ngurdan ndian ana hune fu komi ngatta ndian woni hune arande kasindinani wajibi kinadu rene sukabe bozo be yalti halti wiide kanyu en mutti fay hibude liddile mayo go kasin so ndian dan wala to fay hunde wala min kam min mille nyalawmo hande o wajibe juude amen min gara imadraaji di min baawi so wana yimbe be fu tawra hakkile lobbo tiddala mom gondi fewde mudum o nawa sanne fed mom nodirta coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve niger kayin ko adu do tawa liwi horejo mako sidi ba manaji di ana wondi hebude sembe sanne le mayongo o wi so dabreji kanti di pamaka no yawiri le duubi ngaroji di manaji di hewan sanne le mayongo burde fe liddi miloji ton manaji di woni ngaroji le jameji mayo getidi wakati fu no dido manaji warital njia meji mayo getidi do hitane 2050 so wala fu ko wada fewde mudum manaji di hewan sanne burde fe liddi mayo julibango ana hakune mayoji sappo ne adnandu neldoji manaji yade le njia meji mayo geti ne wi horebe feddene micin tinde tan wiide ilale hitane 2000 wan sariya bamado kadnodo muingol kayen waddude manaji di le lendi
bangal figure balom men jawbe jabe final men ci lolo tan jago go ubul coupe du mali na anda dum yo asira le kanyado joliba ac budeji di ben pfc binga dum woni mb a 0 wiral dun bamako fi stade mb a 0 ndanno be do ben memondiran ele quarto ko kedan ko mor mago waygol hebandu fo sam ko war mako
borno tobe budeji do bamako do joni watta cile 82 ebe jaha final coupe du mali joliba ac jawan yalla hon hani bantede o do coupe koyde no goba ngal do gubal be pi FC Binga gubal jeyangal le commune jeyobo do bomoko do bi goto markat o du kanko Oumar Diallo kanko watti hore mabbe wakande balarde hebuno silimaaji chapande joyi e jetti dum wadi asaber jabbinonde Juliba AC wattu jono be jobi ciagal ko FC Binga finobe rawani so yaltinibe demi final dido bo dum wadi hakkunde AS Real Kanye Stade Malien de Bamako AS Real hawi stade wadi ben baddu goto kambe keba fi baddel finangal AS Real Kanye e Juliba se ngaran fiida kono ayri bangal ligue des champions wonde jokkitede leleedi meden di kikida ko US kita hauran COB CS dugu wolon wala waran hawre 11 créateur jango ice duan waran fiida e black star
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe le kabro yamen kire duuji to bankas to hultama wiide jamarande na tampi sonne bangal tacugol courant e ben ndiyam ceni dam den no gilla fudode yontere jabbide den non dum wordi kambe yimbe galleji di ben jamma fufu be ben robe be jamma ben anna dar jamma fufu wata tutude ndiyam ceni dam den no yimbe le galude de dardi lam ko fiide dabare ka do tidal en timnan kabaru to kulukuru to do holta wiide ben hippugol ben wadama to ladde lolli de foure classé faya den no do datul sigu altner handi sapo jeegom medum wadi den holta wiide jon en kaborde be andaka hobbe non hippike do camion goto ben rondi roni do jaba den no be do yimbe le hippike do mabbe be latike sawu dum taton yibe taton barmi ilade mabbe barmu do sanne be fufu naba matul tal gabe touré men bangal yimbe repression civile tabako tum ta kawri amme mitto taw sar fumta do be madame 3 double post studio tamani po or ma do jamo 3720 o sa de yotre meden magazine
studio tamani
yotre meden magazine tan yowi do nyawlali do col de ben cancer col de l'utérus ledi mali hultan wi hitane fufu ben ko buri dum nyero tem en jogo ben nyawbe yitete den no dum woni holti dunke en cellal be bi dun ko buri ben ko warta o nyero tem do tapan jago ma yimbe do heddato hen hitande fufu den no ele imadraji kabar o do nyaw o do ben kanko professeur Ibrahim Tegeté jabike Juliette Koulibaly kedda na ko fasino yo en kirejo
C'est un petit virus qui le donne, qu'on appelle le virus du papillon humain.
Il le papillon humain ou une sababu oranyao. Il a tout sababu kuruje do terre neto. So what waditan na dedo majana sabi safari jibamadi madun opugur. Yalla itu dedo. Kabang godo dun kuruje godo ngontun imot ya faiser. Mbau de lata de sababu nangu de terre jumu fuf. Dan na dun sambinan cita la ili saurgul mudu. Yauta gol nyao na waditan na do reobe be njau salife kabaru lende ude do. Bi nogay yottade chapani jeegum e joy ka an wori dun rewbe mbawbe hebde oro nyaw o fadde dub mabbe nogay jati so ni nyaw o yitama gilalo dum waw jati sawrede fatima dum selandun fa yigita hebi nyaw o ka wana fi non do wori gamenga sabbi ko buri hewde nyawbe njata suru dotoro law wattu mabbe njototo dotoro be taw nyaw o tampini bi sonne kamar mudun no nyawbe hewbe no heddo hen yona fi kumi fashitina tialaji bilidi e kabar mudun ko buri hewde tialaji di tagete e mudun na bili ciofa e ko nande inna walla modo latodo sababu jomum o ma safare sato fuf yudun safareji tiwridi san so bangal imadra habbo oro nyaw o limali andon hono leede kewde gondude yirude kabar mudun no tottama golirre lolirnde gavi yalla te mijo hono vaccin hebente oro nyaw o denno be gondi imadraji mudun yalla do e janvier hitande 2023 vaccin ona hebe den kabar mudun no watene hakkele fesagul ngalte ngul sato fuf leedi mendi ko dardam sakirabe am rewbe be tan hakilo sonnete dagul oro nyaw lelido cancer col de l'utérus bangal yadi mabbe sur docteur be ngatan hakilo dun kabaru fesongol gol yalla suka amen dewuy be na hisa e nyaw o den nyaw o majjafi ndewoter
col de l'utérus disparaître